Chicarich. Is to bring that sexy back. The joy that I feel when she texts me back. I think I'm shiny way when I come fuck up off. I chop on a mocha, they don't need no good chaffa.
Fish feel me.
Ni icon no speed.
I love fish feel me.
That do the stick. The way that she holding me tighty. Telling us, and I'll everybody wanna fight me. Good luck, is any wakem.
Nimba, ya tokoma. Na selilo kuna kwa selila. Na penika, na kwa penika. Na mpada mina bita na mufa.
Vibiongo ni ndombolo Matwa ficha pakedi de jombolo Nishuku pesa tabisha kuchombolo Chilenje batindi na kefi Tinadishiba muenda na geti Nimekwati tachumfa loketi Fuseke methanda loketi
Nimba ya tokoma Na selilo kuna kwa selila Na penika, na kwa penika Na mpada mina bita na mufa Na taladila ngumu mpaka pidi Bipa fienga wambala Yue na inevi babidi tuita ngate kumachia paka kavala Chapa kakavala.